Enki mwana wange nakusevinga mukafananyi munze wafuka remedy nakaimba kajute harmony
one basin
mwana wange yekwe gwenkolerera mwana wange mwana wange eno ntoba mpo mwana wange bana bange zeno ntoba mpo bana bange bana bange bebo benkolerera bana bange n'omutunzi musaba nnyo abagateka emyaka byemwagala nno bidduke ngakalimi kasawa baana bange nze ndi mulekwa baana bange baana bange omulembe tegubavuga baana bange baana bange njaga temugeza baana bange baana bange kolerera baana bange mwana wange yegwe gwenkolerera mwana wange mwana wange osomanga mwana wange mubafuzo liberayo mubasawo liberayo nga mukama tuyambako tukiwemu ebbanga ebulayo lituukayo emmotoko lizivugako nga mukama tuyambako twongeremu essaala mwana wange yegwe gwenkolerera mwana wange mwana wange eno ntoba mpo mwana wange baana bange zeno ntoba mpo baana bange baana bange bebo benkolerera baana bange n'omutunzi musaba nnyo abagateka emyaka byemwagala nno bidduke ngakalimi kasawa era obeeranga mwesigwa n'ensi tekwana kukumpanya otunulanga mu mikwano gyo n'ojja mu balabe bo mwana wange eno nkeera nnyo mwana wange
sawa